London, 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 London.
It's your favorite boy, Cash Kid on the track.
Dem ya gonna dance well, welcome Sele. When wa kwanza kuni ask Jere. Sele mire Sele gaz meriet. Kamo naigoja we come sede. Si tu sere 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 tujimes. Tu sere sere hadi ujiwes. Ku sere sere kutete meka teme kame ni roge ya tete mecha.
Okay, okay, kuna venye unakuwa fine nikikunywa pombe. Mbona unanichanganya na haga zako kinama. Left right nipe zote. Hapa kwa giza mibana silipi token. Na kwa insta ukitaka comment. Niko bita juna ni dormant. Tiyo figa kuna nigane za forget. Juna kudai ni kuite my dear. Lafu tuende kwa bani kubaye bia. Mi niko fine uneza kalia. Niko mbaya wewe tuneza msaidia.
Juzi ex wangu alikuwa my jaber. Nisha move on, anashindo why got there. Nitume fair anashindo we ni gede. Nikimwaga ntama sunajua atadona. Kata nasha simba wanaona gere. Nina geri safi na gari mini dere. Toyota, cheki kila place niko mbele. Nikimwaga ntama sianajua atadona. Na switch flow, ubanju ukiwa disco. Kimisa ilutoke wadhani ni missiles. Na slim flow, flex kau kona muscle. Kazi safi wezi tonga bila jasho.
Kona dance well, welcome Sele. When wa kwanza kuni ask Jere. Sele mire Sele gaz meriet. Kamo naigoja we come sede. Si tu sere 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 tujimes. Tu sere sere hadi ujiwes. Ku sere sere kutete meka teme kame ni roge ya tete mecha.
Anko yako mambia babako. Jesse anko yako ye ni babako. Madimo napiga na juu yako. Stejo ni yako zingisha juma. Leza pata saloon juu ni vako. Na toto yako kungora juu ya ganje. Manzai unadai umanzi. Amota mkulo utoke umanzi. Bate unadai umanzi. Amota mkulo utoke umanzi. Anko yako mambia babako. Jesse anko yako ye ni babako.
Mamori utujikaze kama kunta kinde. Bazo kona bibi na nateza inje. Ana ganji lakini anadai ya bure. Bro, bro. Bonge sengine, siungere tadinga ingoa na ikujana dingoe. Leo nakula njivanja vati na dingoe. Kabla story sijatel, buda sinu mochoe. Ai, ai, buda sinu mochoe.
Demia kona dance well, welcome Sele. When wa kwanza kuni ask Jere. Sele mire Sele gaz meriet. Kamo naigoja we come sede. Si tu sere 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 tujimes. Tu sere sere hadi ujiwes. Ku sere sere kutete meka teme kame ni roge ya tete mecha.
Aya, aya, aye, painting ya nishodo butana, yeah. Aya, aya, aye, kani slim na idi mshikuwa na re. Aya bas, shika gote lafu chini u-reverse. Aya bas, nilipe fair na simon na reverse. Game shaimari kwa kitenge, tenge. Nsha kubo moa seta bidi unijenge. Libidi nijitenge, unifote lembe. Buzi bado rende ata umuweke mchele.
Mama weni part, na so nitawa glad. Ukilo wa ya guard, na pia nitawa sad. Kipa down down apart, na seo nisha kuspoil. Na seo yo west coil, la lafu tozikar. Na pick up your dad, kwa kujigas up. Na kusuka ya mom, matako liwa mdam. Admin game die, ndo mana budali die. Kuwa isam sam, matako li die kukam. So waku lose chance, na big up your mom. Kwa kutonyima ya dad. Big up your dad, do your day haku f*** paku watch.
Demia kona dance well, welcome Sele. When wa kwanza kuni ask Jere. Sele mire Sele gaz meriet. Kamo naigoja we come sede. Si tu sere 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 tujimes. Tu sere sere hadi ujiwes. Ku sere sere kutete meka teme kame ni roge ya tete mecha.